Oui, trap mutupu. Wamshishinuye bana muruziga rurima banzi rurima basama nyana muruziga rurima inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki bana muruziga
Leza beat on the beat
bana muruziga rurima banzi rurima basama nyana muruziga rurima inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki bana muruziga rurima banzi rurima basama
Scorpio nirewo winda nanjye ndi muruziga rwa dangerous is animal you never know you don't know my popri maze ngwereke yuko nanjye ndi mubaya sana mvivura kera kuri tembo n'amagaga iruka dore basaza banyu ku sako ya borove twika popo siri tayari pata vunira mo uruziga utagufata wii kandi shop ishari mwiza muzaminuriza mukuroga mugiye mwanzi gufungura igire nka Kadafi Muhammad umukoboyi wa Tripoli mvana mu bagome na zakarimbura maze bakagerayo turi mu ruziga ngo bugome ishari ndetse n'urwango sako ni jiras ndemera na uruziga rwacu mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama njyana mu ruziga rurimo inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama njyana mu ruziga rurimo inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama
ndi mu ruziga rw'abakuru n'abato bamwe bashaka ngo nzi hashye mu ruziga rw'abana b'abakungu hamwe n'abandi batariho bane fresh gender fresh maze abanzi bakubure industry muri sako kwinjira bisaba ikosi buri ndi mpamvu wihiringa gutera imbere bikanga nuko indani mu ruziga harimo abaruyobesha shyira mu ruziga kw'abagura ruzirozi ntagiho mura mu ruziga rw'abambona bagapinga abasaza kudukoni iyo soko y'ubumenyi tayari rw'uruziga n'urubona uzajya ubaza kandi ishyari mwiza muzabinuriza mu kuruga yememe ugagarwa niyo nkomoko y'uburozi turi mu ruziga rw'ubugome ishyari ndetse n'urwango sako ni jelas ndebera na uruziga rw'uruhu
mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama njyana mu ruziga rurimo inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama njyana mu ruziga rurimo inoti batagira intonganya gaho ngirira bwako bineza abana batazibari ibiki mvana mu ruziga rurimo abanzi rurimo abasama
Records.